Olivier Bouy. Nari narabeshye sinabibonaga, amagambo yanjye yarakubabaje. Uyu munsi nje kwicisha bugufi, nsaba imbabazi n'umutima wanjye wose. Niba umutima wawe ugifunguye, nyemerera nongere ngwere ku rukundo. Baby narakubabaje, I'm sorry. Koko naragutengushye, I'm sorry. Baby narakubabaje, I'm sorry. Koko naragutengushye, I'm sorry. Ijoro ryose ndatekereza aho twasekeraga twembi, none hasigaye ituze rikomeye tako kukumbuye. My love, sorry. Niba umutima wawe ugifunguye, nyemerera nongere ngwere ku rukundo.
Purchase your tracks today.
Baby narakubabaje, I'm sorry. Koko naragutengushye, I'm sorry. Baby narakubabaje, I'm sorry. Koko naragutengushye, I'm sorry.